daraasada soo socota dadka Mareykanku waxay u dareerayaan codbixinta si ay u doortaan midkooda musharaxa jamhuuriga ama dimuqraadiga ee ay madaxweynaha u doortaan. Madaxweynihii hore ee Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenka haatan Kamala Harris ayaa ku tartamaya doorashada. Qofka la doorto waxa uu yeeranayaa saameyn caalami ah oo ka muuqan karta dhaqaalaha, khilaafaadka dibadda iyo xorriyadaha gaarka ah, sida ay VOA-da u sheegtay Azanda Nogosheng oo ah falanqeeye madax bannaan oo reer Koonfur Afrika ah.
Waxaan
rajaynayaa in marka ay codadkooda dhiibanayaan dadka Mareykanka ah ay ka warqabaan in go'aanka ay gaaraan uu go'aamin doono mustaqbalka, ma aha midka Mareykanka oo keliya laakiin caalamka oo dhan. Asanda Nogosheng waxa ay sheegtay in ciddii guulaysata ay saameyn karto siyaasad saameynaysa dadka caadiga ah ee Afrika, kuwaas oo kumanyaal meel u jira Mareykanka.
How we engage with issues of termination of pregnancy, how we engage with issues of LGBTI rights.
Sida aan u wajahno arrimaha la xiriira uurka oo la iska soo rido iyo sida aan ula macaamilno arrimaha cunsuriyadda waxay ku xidhan tahay doorashadan, ma aha Mareykanka oo keliya balse dunida oo dhan. Gosheng waxa ay tilmaantay in arrinta uurku ay tahay mawduuc muran ka dhex abuuray labada xisbi ee Mareykanka ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga, iyadoo Mareykanku uu yahay deeqbixiyaha ugu weyn ee barnaamijyada caafimaadka taranka. Trump waxa uu joojiyey deeqo badan muddadii uu xilka hayay, isagoo joojiyey maalgelinta hay-adaha taageera ilmaha layska soo rido. Falanqeeyaashu waxay rumaysan yihiin in haddii Trump mar kale ku guulaysto xilka ay taasi dhici karto mar kale, taas oo sidoo kale saameyn xun ku yeelanaysa barnaamijka la dagaalanka HIV ee uu Mareykanku taageero. Marka laga yimaado caafimaadka iyo xuquuqda aadamaha, ganacsigu waa meel kale oo ay falanqeeyaashu rumaysan yihiin in Harris iyo Trump ay ku kala duwanaan doonaan, gaar ahaan maadaama Trump uu ka shaqeeyo siyaasadda America First, ama waxa uu ku tilmaamo in dantiisu ay tahay horumarinta arrimaha Mareykanka gudihiisa oo keliya. Dowladaha Afrika waxay rajaynayaan in Mareykanku uu dib u soo cusboonaysiin doono sanadka soo socda heshiiska horumarinta Afrika ee AGOA, oo ah siyaasad bilaabantay xilligii madaxweyne Clinton, taasoo wadamada Afrika u ogolaanaysa in si cashuur la'aan ah ay ugu soo dhoofiyaan suuqyada Mareykanka, sida uu faahfaahinayo Ray Hartley, agaasimaha cilmi baarista ee Brent Thrust Foundation.
I think that a Trump presidency would reinforce America's isolationist.
Waxaan u malaynayaa in madaxweyne Trump uu xoojin doono aragtida danayn la'aanta Mareykanka ee arrimaha caalamka, taas oo aan u wanaagsanayn ganacsiga. Laakiin falanqeeyaasha qaar waxa ay qabaan in xitaa ciddii ku guulaysata doorashada, siyaasadda guud ee Mareykanka ee ku wajahan Afrika aanay si weyn isu bedeli doonin, maadaama uu sii xoogeysanayo loolanka loogu jiro Afrika ee ay qaybta ka yihiin Ruushka iyo Shiinaha. Ruushka ayaa xoojiyey xiriirka militari ee uu la leeyahay dowlado badan oo Afrika ah, halka ciidamada Mareykanka laga saaray dalalka Niger iyo Chad. Shiinaha, dhinaca kale, waa la ganacsadaha ugu weyn ee Afrika, wuxuuna ka hirgeliyey qaaradda mashaariic badan oo dhismo, sida uu tilmaamayo Ebenezer Obadare oo ka tirsan golaha caalamiga ah xiriirka dibadda.
Insofar as the United States is intent on competing with those powers in Africa.
Mareykanku wuxuu doonayaa in uu kula tartamo awoodahaasi gudaha qaaradda Afrika isagoo ilaalinaya xiriiradii hore iyo dhisidda kuwa cusub. Sidaa daraaddeed, ma qabo in hal xukuumad oo Mareykanka ah ay si weyn uga duwanaan doonto xukuumadihii ku horreeyey amaba siyaasaddii Mareykanka ee Afrika. Markii ay madaxweyne ku-xigeen ahayd, Harris waxa ay booqatay Afrika, halkaas oo ay ku dhiirigelisay mowqifka madaxweyne Biden oo sheegay in Mareykanku uu si buuxda u garab taagan yahay Afrika. Maamulka Biden waxa uu sidoo kale bilaabay shir sanadle ah oo ay yeeshaan hogaamiyaasha Mareykanka iyo Afrika, iyadoo xafiiska Biden uu xoojinayo tartanka uu la leeyahay Shiinaha. Wuxuu sidoo kale maalgelin ku bilaabay mashruuca kaabayaasha dhaqaalaha ee ugu weyn ee Mareykanku uu ka hirgeliyo Afrika muddo dheer, kaasoo ah marinka tareenka ee Lobito oo isku xiraya Angola iyo Congo, kaas oo loo adeegsan doono daabulka macdanta qaaliga ah. Laakiin Biden ayaa qasbatay in uu dib u dhigo booqashadii uu ballan qaaday ee Afrika, wuxuuna hadda la filayaa in uu tago Angola bisha Diisembar, iyada oo doorashada Angola ay dhalisay dhaleecayn markaas oo la sheegay in dalkaasi uu leeyahay taariikh liidata oo xuquuqda aadamaha ah. Dhanka kale, madaxweynihii hore Trump wuxuu horey u abuuray hay-adda Prosper Africa ee horumarinta Afrika oo la sameeyey oo loo sameeyey ay ahaayeen shirkadaha Mareykanka ah inay ka caawiso ganacsiga Afrika. sika sabate waxa uu sidoo kale ka caraysiyay dad badan oo afrikaan ah intii uu xilka hayay madaxweyne Trump markii uu isticmaalay ereyo afligaada ku aqaarada iyo markii uu si khalad ah u qoray magaca dalka Namibia sidoo kale dhawaan waxa uu isbarbar dhigay halyeyga Koonfur Afrika ee Nelson Mandela taasoo Afrika cara ka dhalisay falanqeeyayaasha ayaa leh inkasta oo Harris iyo Trump ay guud ahaan iska dhatreen Afrika intii lagu jiray ololahooda doorashada cidii noqota madaxweynaha ee Mareykanka soo socda waxa uu u baahan doonaa in uu sii wado xiriirka uu la leeyahay qaaradda taas oo ay hoy u ah dadka ugu da'da yar adduunka.